I think oftentimes when people hear me and see me, they think that I'm a fool. They think that somehow or another I've lost my mind, that I'm not down with the in crowd. They've said that nobody would love me and that I'm an outcast. But let me say this here now. We can be clear about anything. Please let me be clear about this. And I pray that it's received and understood. I don't want to be one of you. I don't want to be one of you.
Hey, Tom. This goes to everybody. Aso jichoto na dhani wananijua. Buda tukua na wei ndani kisota mtu wangu. Tukua na wei mazeni kiuza Colgate Mombasa mtu wangu. Door to door. But sikuzi mnataka kaido yangu. Door to door. Mouth to mouth. Fake friends, fake tears, fake beer. True lies, roll eyes, surprise peers. I wonder mkidedika vifo zenyu mta fake beer. First journey, new year. Na masikio zenyu bado zinasikia stories za last year. Bado mna dice juu ati Octo anajisikia. Na every year ni mi bado mna zidi kusikia. Love fear, crowds cheer. No check ni story na cashier. Na wezi ingia kwa show yangu kwa ujapitia kwa cashier. Marapa zao ni Octo Pizzo is so weird. Sijui nini, sijui mara Sophia. Sincere, mtu wangu, where were you? Dinner time, China plate, suddenly nilikuwa for you. Mini ka Safaricom, I was here before you. Waresh kunita ugly, nikipanda stage, wananibu. Squeeze wananita baby boo, PR wanataka kuninyonya migu. Pizzo the king.
Where were you, nigga? Where were you, nigga? Nikiyosha choo, mtu wangu. Where were you, niggas? Nikilala njaa, mtu wangu. Where were you? Nikifukuzwa school fees. Where were you, nigga?
Fake friends, hey. Kwa mfuko wako na real money. Kwa ifa ni Kenya na daini heshima na si utani. Kenya na daini mali mtu wangu. Si ukali. Na daily meal rice hata bila kukula wali. True fans, wako all about the loyalty. Fake ones, wako all about the royalty. Hata kabla MCSK nilipe hizo royalties. Mina unye tulikuwa state house tukikunywa that royalty. Si kila day kupati. Na show zenyeze nye unabonga botu mtu wangu we mwenye upati. Na kwa kila event Octo Pizzo ndo anadaiwa na umati. Lilia mama tuwa machozi but he place hakuna bahati. Soka ni evo, utanipata carnivo. Jumiu kula beef, mini carnivo. Cannibal kwa corridor na washika nyongolo. Juice system, mika mishale, tayari shani bo. Where were you, Nick? Ulikuwa wapi mtu wangu? Ezo. Nikiget mtoi, nikiwa narwabe kwa mfuko kukua. Before evo evo mtu wangu. Before one home say another piggy juya swag maze. Look on me parara tuka wewe. Next. So, where were you? Before evil evil. Before something for you on top. Je ulikuwa rido. Ombido ziki nirarukia. Vishindo nikipoteza mada. Kusota kidogo nikuwe dingo. No bling. Back then nilikuwa na vapingo. Central police ma R&B na boys in blue. Black eye. But kwa maskio niko na bluetooth. Before wifi. Before my hi-fi. Sunshine. Saizo usiku ni full moon. Mchana mini pasta. Usiku wa mafull goon. Draw nime grow. Nime win. Nime lose. Ingine nime draw. But squeeze zangu ni kutetemesha hizo draw. Milango zikifunguka na gonga na hizo door. Nezi zote na shukuru G.O.D. Juvenye squeeze naenda gama interview. At least kukona stories ingine waneza niulizo wakini hoji. Pizzo the king. Where were you, nigga? Ulikuwa wapi mtu wangu? Mtoi wangu wakio kwa incubator maze. Siyezi doze. Sazila lukwa mezaliwa na 7 months. Amkuwa jo. Sasa zile silali na niko na mbao kwa mfuko. Where were you, nigga?
Finally.